Ngesiga de sabiti ya muyo kama somero gademo kutojira mugwanga lyonna baba twalobu weleza wa Fanero Ministries International bate kiswalu kunga na baba izi masomero na matende kila gawa guru. Olutu midwa Interschools Prayer Conference ne chigende lune choku sivini baba izi ntanda muyo moyo. Lunoluso mbo daba izi wakuba mugwanga lyonna iranga akulirobu weleza wa Fanero Ministries Apostle Grace Lubega. Ategeza antino mchisela chino bagende le doku yamba kaba izi wakwezula sako kunyikira. Muweleza wa katonda wa muno kuteke sila muwebio bibasomanga bali masomero gabwe. Guno gwe mulundi ogw'okunanga olukungana lw'abayizi lutegekebwa era abasomesa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'emitala w'amayanja balwetabamu basomesa kukumanyisa emize emibi okwosako n'amayisa mabi mu baana okwosako okubateerawo emikisa okuwuliriza ebyo byonna ebibasoomooza mu bulamu bwabwe obw'ekivubuka.